Izenzo 28. Kwathi sesisindile khona sezwa ukuthi isiqhingi sithiwa iMelitha. Abantu bakhona basiphatha ngobubele obungavamile ngokuba babebasa umlilo besamukela sonke ngenxa yemvula eyayisina nangenxa yamakhaza. Kepha uPawulu ecakashile ixa lesaba elibeka emlilweni kwaphuma inyoka ngenxa yokushisa yanamathela esandleni sakhe. Abantu bakhona sebebona isilwane silenga esandleni sakhe bakhuluma bodwa bathi ngempela lo muntu ungumbulali othi noma esindile elwandle ukulunga kuvuma ukuba aphile. Kodwa yena wasinikela isilwane emlilweni akaze alimala. Kepha babheka ukuthi kuseza kuvuka nokuba awe phansi masinyane afe, kepha sebebheka isikhathi eside bebona ukuthi akafikelelwa ingozi baphenduka bathi unguNkulunkulu. Kwakukhona kuleyo ndawo izwe lesikhulu sesiqhingi igama laso linguPhuthibiliyu. Yena wasamukela wasiphatha kahle izinsuku ezintathu. Kepha uyise kaPhuthibiliyu wayelele phansi ephethwe ngumkhuhlane nembo. UPawulu wangena kuye wakhuleka wabeka izandla phezu kwakhe wamphilisa. Kwathi lokho sekwenzekile beza nabanye ababesesiqhingini abanezifo baphulukiswa. Basituza ngokutusa okuningi kwathi mhla simuka ngomkhumbi basinike sikudingayo. Emva kwezinyanga ezintathu sasesimuka ngomkhumbi wase-Alexandria owawudlulisa ubusika esiqhingini uPawulu lwalo lungolwamawele. Sangena eSirakuse sahlala izinsuku ezintathu. Sasuka lapho sagwegwesa safika eRegio. Sekudlule usuku lwabalunye kwavuka eningizimu safika ePute yoli ngosuku lwesibili. Safumana khona abazalwane sancenga ukuba sihlale nabo izinsuku ezisikhombisa kanjalo safika eRoma. Abazalwane sebezile ngathi basuka khona beza kusihlangabeza baze bafika eApio noForu naseTrese Thabene. UPawulu babona wabonga uNkulunkulu wema esibindi. Sesifikile eRoma uPawulu wavunyelwa ukuhlala yedwa enebutho elimlindayo. Kwathi emva kwezinsuku ezintathu wabizela ndawonye kuye abakhulu babaJuda sebebuthene wathi kubo, madoda, bazalwane, noma mina ngingenzanga lutho oluphambene nesizwe namasiko obaba, nokho ngasuswa eJerusalema ngiyisiboshwa nganikelwa izandleni zamaRoma. Wona sengihlulile afuna ukungikhulula ngoba kungekho cala kimi lokuba ngife. Kepha abaJuda bekuphikisa, ngagcina sokuba ngidlulisele kuKhesali kwesikho ukuthi ngisimangalela isizwe sakithi ngalutho. Ngakho ngaleso sizathu nginibizele lapho ukuba nginibone ngikhulume nani ngoba ngenxa yethembe ka-Israyeli ngiboshiwe ngaleli ketanga. Base bethi kuye, thina asamukelanga ncwadi ngawe evela eJudiya, akufikanga namuntu wabazane ukubika nokukhuluma utho olubi ngawe. Kepha sithi kufanele sizwe kuwe okucabangayo ngokuba siyazi ngaleli hlelo ukuthi liyaphikisa ezindaweni zonke. Khona sebemiselwe usuku beza kuye endlini yakhe bebaningi, wabachazisela efakaza ngombuso kaNkulunkulu, wabaqondisa ngoJesu ethathela emthethweni kaMose nakubaprofethi. Kusukela ekuseni kwaze kwahlwa. Abanye baneliswa ngokwakhulunywayo, abanye abakhulwanga. Kwathi kuba bangezwani bodwa bamuka uPawulu esekhuluma izwi labalinye lokuthi wakhuluma kahle umoya engcwele ngo-Isaya umprofethi koyihlo ngokuthi, hamba kulesi sizwe uthi, ngokuzwa niyakuzwa ningaze naqonda, nangokubona niyakubona ningaze nabonisisa, ngoba inhliziyo yalesi sizwe seyaba buthuntu, bezwa kanzima ngezindlebe, amehlo abo acimezile, funa mhlawumbe babone ngamehlo bezwe ngezindlebe, baqonde ngenhliziyo baphenduke ngibaphilise. Ngakho makwazekini ukuthi le nsindiso kaNkulunkulu ithunyelwe kwabezizwe, bona ke bayakuzwa. Kwathi sesisho lokho abaJuda baphuma benokuphikisana okukhulu phakathi kwabo. Kepha uPawulu wahlala iminyaka emibili egcwele endlini yakhe ayiqashile, wamukela bonke abeza kuye. Washumayela umbuso kaNkulunkulu, wafundisa ngaso sonke isibindi izindaba zenkosi uJesu Kristu enganqatshelwa muntu.